Alabama Minene Tante Enensi nebwebe kulaba mchitono mukama kulaba mubitole binene Ebitangazibwa nebirabibwa mugulu jotalaba binene Ebisindikibwa binaba bibyo huwa watali kufuganya binene Ebitangazibwa nebirabibwa mugulu jotalaba binene Ebisindikibwa binaba bibyo huwa watali kufuganya binene Oh binene nyo katonda byakulaba Neboba mutono nga Daudi Mumukama Goliaso mega Bakulaba nge chitagasa na ye mukama Kulaba mumwana kwa fira Roli bela Danieli mumpologoma Eziru menyama wala iziri kuzira Roli bela kunyanja wataitika Kululu mukama likoleteka Meme yange onywe Mutima gwange onywelanga Meme yange onywelanga Mutima gwange nywela Ebitangazibwa nebirabibwa mugulu jotalaba binene Ebisindikibwa binaba bibyo watali kufuganya binene Ebitangazibwa nebirabibwa mugulu Jotalaba binene Ebisindikibwa Binaba bibyo huwa watali kufuganya binene Wabula binene nyo siro jagwe webu senti Mukono gwani ogukwata wano awaluma ne wawona Lulimi lwani lwe tusaba lutwatulire emikisa gye tufuna Abitulaba muwe binene abalala bye batunoonya mu nebibula Roli bela Danieli mumpologoma ezirume nyama wala iziri kuzira Roli bela kunyanja wataitika kwe kululu omukamera likoleteka Talaba